omukubiriza wa seteseze wa Uganda Nalongo Annette Anita Mongo Magogo awadde amagezi abakulembeze mu kibiina kye NRM mu district area Ntonde abeesimbye okubana munigira balekulira ebifo byabwe mu NRM. Sipika Anita Mongo asinzidde mu kitundu ekya Town Council area Ntonde yabadde ayitiddwa akwatidde nale mu bendera ku kifo kya nnyini ntebe wa district Semanda Moses Ali okusinkana abakulembeze be NRM mu kitundu ekyo.
Whenever you're holding a position in NRM and you decide to stand as an independent, you must resign from that position immediately. So I want to ask the leadership of the district to write the secretariat to that effect, and I'll make sure that the secretariat responds to make sure that that position is taken over.
Ababaka mu parliament abakulembeddwa mu mbaka w'abakozi alinitwe Lwakajala bagambye nti district area Ntonde eri wakati wa Masaka n'Embalala nga yeetaaga okwongera okwasizaako mu by'enkulaakulana n'okuba district esinga mu bitundu bya Buganda.
Era njagala kubakakasa nti district enaabeera muno nga ye chairman ejja kuba yanjawulo era ye chairman asobola okutambula n'atuuka ewa sipiika nga takonkonye paalamenti gye muwulira ekyo kyetasobola kukola kintu kimu kyokka fuula musajja mukazi naye ebisigadde ejja kubikolera disitulikiti eno nga bwe kisaana.
Semanda Moses Ali akwatidde nale mu bendera ku kifo kya nnyini ntebe wa district area Ntonde awanjagidde sipiika abakwasizeeko naddala omukubafunira ekibuga ekyo area Ntonde nga bakifunira emmotoka eyakasasiro saako emmotoka